I'm yours. Stupid.
Wait.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka leze, utasema kabati. Nakifika club na voshobo kyo, utasema mchati. Nabongu kwa lani la nateka bebe kutoka Masaki. Changanue ye sabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona na tazama nyama, ujue hapo nina mchuse. Chapu kati clues, progress wanataka news. Wakini tukana na voji chekesho, utasema napenda upuze. Na vyula likalilinjia, na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia, pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo, losfanya mchezo, na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia, kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya koko watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called the oldest grounds. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kanda kama Chris Brown. Neda umana neka switch your vibe. Neda kama so clean, so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mtu wa fight. Lejuo nipende la sfani bro. Wezako ni shama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. And a bidu tembe na panado. Ana hanado. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid.
Kwa sababu hound is
stupid.
Out with the old man, I'm back on my new shit. Mina lindo na mungu shetani ya ni goosey. Marafiki sitaki juwengi ni kupe. Kona ideas tu mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then pia minda imbia tu hosana. Pia mineza waibia madobana. Mechoka kusaidia mabrokama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia nako kana. Press like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tuwa funge maleso. Buddha, if I wanna bring it be a shua ni ya leo siya kesho. Judas, mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clapbacking, nobody told you ati opinion yako ina mata. Comparison muna make ni bonoko, mini kisha piga tapo na nganda. Paparazzi ina paradira mingi, better ukulie vako masmata. Toka siku gani mumeona wakilinga nisha paso na passat. Lune kama vipi brother, bona vijano mejana gas mingi. Kila track nuchona ina mana be generous kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trust tingi. Only know how to keep it fancy actingy. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So I'm kubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks capping. It's useless, laugh as I do this, gas it is blueprint. That's what I use when I blast on these new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dream stay valid, was the lucid. Oh snap, you see dummies, you stupid. Think they had enough, man, deuces.